I just kind of want to encourage you guys.
Jeg vil bare oppmuntre dere, folkens.
And just in the gospel.
I evangeliet.
You know, I carry one thing and I just preach the gospel everywhere I go.
Jeg bærer med meg én ting og jeg underviser evangeliet uansett hvor jeg hen.
Because I believe that when we understand the gospel, that's what binds us all together.
Fordi når vi skjønner evangeliet, så det som binder oss sammen uansett hvor vi går hen.
Right, Paul talks about that it is the power of God.
Paulus han snakker om dette, det Guds kraft.
The cross of Jesus Christ is the power of God for those who are saved.
Jesus Kristus korsfestet, det Guds kraft for dem som
Right, Jesus didn't die so that we could go to heaven one day.
Jesus han døde ikke for at vi en dag bare skulle gå til himmelen.
That's part of it.
Det en del av det.
But he died so that we could know him, right?
Men han døde sånn at vi kunne kjenne Gud.
Right, John chapter 17 verse 3.
Johannes 17 kapittel vers 3.
Jesus is saying this is eternal life.
Så sier Johannes etter, dette evig liv.
That they might know you, the one true God.
At de må kjenne deg, den ene sanne Gud.
And Jesus Christ whom you've sent.
Jesus Kristus, han som du sendte.
Right, so our definition of eternal life
så vår definisjon av evig liv
has to be what Jesus says.
Må være det Jesus sier.
Right, so we have to understand what righteousness is given us by the blood of Jesus.
Vi må forstå at rettferdiggjørelse det gitt oss I Jesu blod.
It's so funny preaching with an interpreter.
It's
good for me. My people back home will thank you guys for this because I preach so fast. So when I get back home, I'll be like really slow and just easy. Right, so Jesus paid a price for something so that we could know him. One of the things I believe Jesus... or one of the things that the Lord spoke to me a long time ago is that righteousness is the birthplace of intimacy with him. So if we don't understand what righteousness has given us, then we'll have a hard time being intimate and having a true relationship with Jesus. Does that make sense? So righteousness has given us a place to stand before Jesus.
Så rettferdiggjørelse, det gitt oss en plass hvor vi kan stå framfor Jesus.
Righteousness has taken everything away so that everything can be made new.
Rettferdiggjørelse har tatt alt bort så at alt kan bli skapt nytt.
Right, imagine a relationship with me and Thea.
For eksempel en relasjon mellom meg og Thea.
Where every time we come together,
hver gang vi kommer sammen,
every time we spend time together,
hver gang vi bruker tid sammen,
every time that we are intimate together,
hver gang vi intime sammen,
I always remember the mistakes and the failures in the past that I used to live.
Så husker jeg alltid de feilene I fortiden som jeg brukte å leve I.
Pretty soon that wouldn't be the best relationship.
Ganske snart da, så ville ikke det her være den beste relasjonen.
So do you see how Jesus he wants us to lose sight?
Så Jesus han vil at vi skal miste synet
of the person we used to be so that we can see who we truly are.
Av den personen vi brukte å være, sånn så vi kan se den vi virkelig
Right, because without that, there's going to be a barrier between me and my beloved.
For uten det, så kommer det til å være en blokade mellom meg og den jeg elsker.
Right, the one I love, I'm going to always remember or always have in my mind where I used to be.
One more time. I didn't hear the first part.
Let me think about that. How do I say that again?
I'm sorry.
Right, so every time we come together, I'm going to remember the person I was set free from.
Så hver gang jeg kommer sammen, så kommer jeg til å huske den personen jeg var satt fri fra.
So that's why intimacy starts when righteousness is understood.
Så det derfor intimitet starter når rettferdiggjørelse forstått.
Right, so I'm gonna, does that make sense? And I always say, if there's a question, I do this at my church, just shoot your hand up and I'll answer it.
Hvis det noen spørsmål, så rekke opp hånda, så skal jeg svare. Det bruker jeg å gjøre I menigheten hjemme.
I asked Andreas that, and he's like, that's not normal in Norway to ask questions.
It's not. Det ikke. Han har spurt meg om det normalt, og det ikke normalt, så vidt jeg vet.
But in history class or in school, you ask a question if you have a question, right?
Men historieteamen på skolen så spør man spørsmål, ikke sant?
So I want you guys to, if you have something, just share it.
Så hvis dere har noen spørsmål, så det bare.
So look at 2 Corinthians chapter 5.
Andre Korinterbrev kapittel 5.
Verse 17, we'll start in.
Vers 17 kan vi starte I.
So therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Old things have passed away, behold, all things have become new.
Derfor, om noen I Kristus, da han en ny skapning. Det gamle forbi, se alt har blitt nytt.
Now. Because we are new in Christ, right?
I norsk så det derfor.
All things are of God.
Alt sammen av Gud.
So all these new things that we have now because of Jesus,
alle de her nye tingene som vi har nå på grunn av Jesus,
are because of him.
På grunn av han.
Who has reconciled us to himself through Jesus Christ and has given us the ministry of reconciliation. 18, sorry, the end of 18.
Yeah. Siste halvdel av vers 18, vi kan egentlig ta hele. Men alt dette av Gud, han som forlikte oss med seg selv ved Kristus og ga oss forlikelsens tjeneste.
Right, so Jesus or God reconciled us to himself in Jesus.
Så Gud forliker oss med seg selv I Kristus.
Right, so because of new creation, so reality,
på grunn av at vi en ny skapning og realiteten I det,
we've been brought to relationship with Jesus.
Så vi kommet inn I relasjon med Jesus.
That's why Jesus says that I am the way, the truth, and the life.
Det derfor Jesus kan si at jeg veien, sannheten og livet.
No one comes to heaven except through me.
Ingen kommer til himmelen uten meg.
Right, he says no one comes to the Father except through me.
Ingen kommer til Faderen uten meg.
Because the goal was relationship with the Father.
For målet relasjon med Faderen.
I just want to encourage you guys with that today.
Jeg vil bare oppmuntre dere med det her I dag.
Because I think a lot of times we postpone our relationship with Jesus for the future.
For ofte så tenker vi om vår relasjon at det noe vi skal ha der fremme.
Right, so we live our whole lives.
Så vi har hele våre liv.
Trying to get close to God.
Prøver å komme nærmere Gud.
Not realizing that we've been brought near by the blood of Jesus.
Uten å forstå at vi har blitt bringt nærme ved Jesu blod.
And that's why we're gathered here today.
Det derfor vi samlet her I dag.
Right, I have a church in Michigan. You guys have a church in Norway.
Jeg har en menighet kirke I Michigan. Dere har en kirke her.
Right, we gather for one reason, and that's because the cross has brought us near to God. Right.
Vi møtes på grunn av en ting, og det at korset har bringt oss nærme Gud.
I want us to understand that. Jens is not, his job is not to make sure that you guys feel close to God.
Jens sin jobb ikke å få dere til å føle at dere nærmer Gud.
His job is to equip you so that you can have a relationship with Jesus, right?
Hans hensikt å utruste dere så at dere kan ha en relasjon med Gud.
Like I love the gathering on a Sunday. I love it.
Jeg elsker når man samles på en søndag.
But that's not what's going to transform your life.
Men det här ikke det som kommer til å forandre livet ditt.
Right, that helps your relationship with Jesus.
Det kan hjelpe relasjonen din.
But what transforms you is when you know him intimately by yourself,
Men det
right?
som forandrer deg, når du kjenner
So now when we all come together,
så når vi alle kommer sammen,
then we can all come together with that understanding and with that reality.
Så kan vi alle komme sammen med den forståelsen og den realiteten.
We'll be like Anetta, get up there and sing it all day long, right?
Anetta kan bli der oppe og synge hele dagen.
Because we have become we've cultivated something by ourselves.
For vi har kultivert noe ut av oss selv.
So now when Jens gets up,
så når Jens kommer selv,
he's gonna feed into that relationship that you already have with Jesus, right?
Så kommer han til å mate inn I den relasjonen du allerede har med Jesus.
Does that make sense?
Gir det mening?
So I want us to understand something.
Så jeg vil begynne med å si noe.
In relationship with Jesus.
I relation med Jesus.
We have to understand that old things passed away.
Så må vi forstå at alt
and all things have become new.
Og alt har blitt nytt.
Right? So the person that you used to be before Jesus is dead and gone.
Så den person du brukte å være før Jesus, han død og begravd.
So every failure, every mistake.
Hver feil, hver feil.
I don't know if you guys have two different words. All right, every sin.
Hver synd.
Every sin that was committed against you.
Hver synd som gjort mot deg.
Every mindset, every mentality.
Hver tanke og mindset.
We have to die to that so that we can live, right?
Vi må dø fra det sånn at vi kan leve.
Because if we carry that into our relationship with Jesus,
for hvis vi bærer det med oss, there's going to be
there's going to be a barrier between us and him.
Så vil det være noe som blokkerer mellom oss og han.
That's why it's so important to understand this.
Derfor det så viktig å forstå.
And this is what I mean, this is what Yeah, what's up? Right. How do you let go of where you've been? Right. So that's where.
So det han spør om da hvis man, altså det han snakker om her da, at man skal gi slipp på det her gamle, altså det synd som gjort mot oss og andre ting, men hvordan gjør vi? Altså du kan kanskje si det selv også på norsk.
Jag vet det är vanskligt för du vet I hodet att du är tillit och att ja det är man I party och party och du måste inte huska det längre
He said the same thing. Did you say the same, same thing?
Same thing.
Totally different. Totally different question. So basically, what you're asking is more so in the sense of the wrongs that have been done to you, right?
Mer än bara det som har blivit gjort mot
dig. Or the person that you used to be, right?
Eller
yeah, either way. So this is good. Do you see how questions, like, how many guys have ever had that question yourself in your heart?
Hvor mange har hatt det spørsmålet selv?
Put your hand up. Yeah, look around the room. See, that's why questions are good. Good call.
Okay. Spørsmålet er bra, så bra.
So, and this is what I mean by relationship with Jesus.
Så det jeg mener med relasjon med Jesus.
It's because in a church setting, those are awesome times.
I kirke, vi kan ha det fantastisk.
But you'll never see the true transformation in your heart.
Men du vil aldri se ekte forandring I hjertet ditt.
Until you get along with Jesus and you receive that revelation that he's been giving you.
Før du har tatt imot den åpenbaringen han gir deg.
Right, because in a moment Jesus changes everything in your heart.
På ett øyeblikk så forandrer han alt I hjertet ditt.
And then you take that truth and then the renewing of your mind has to be implemented.
Men så må du ta ordet og fornye sånn ditt med den her sannheten.
Look at Ephesians chapter 3, I believe.
Kolosserbrevet kapittel 3.
If then you were raised with Christ, seek those things which are above, where Christ is sitting at the right hand of God. You can go ahead.
Du da oppreist med Kristus, så søk det som der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd.
See, so set your mind on things above, not on things of the earth.
Sett ditt sinn på ting som ikke fra jorden.
For you died.
For du døde.
And your life is hidden in Christ with God.
Og ditt liv det skjult I Kristus.
So what he's saying right there,
så det han sier akkurat der,
is this is what it looks like to walk out the Christian life.
Det sånn det ser ut å vandre ut det kristne livet.
So he's saying you already did die.
Du har allerede dødd.
Past tense died.
Fortid dødd.
Right? But you have to set your mind on things above.
Men du må sette blikket på det som der fremme.
That's why the attack of the enemy is so much in our mind always, every day.
Det derfor djevelens angrep alltid I sinnet vårt.
Right, just think, okay, good, here's a good example. Let's say Jamie's just driving in his car.
Her et bra eksempel. Bare si Jamie kjører en bil.
Right, he's saved, driving a Tesla.
Han frelst, kjører en Tesla.
I don't know what you have. We don't have Tesla. That many Teslas in America. Yeah. I'm just everywhere. What do you have?
Okay.
Oh, wait, he's riding his bicycle, right?
Han kjører motorsykkelen sin.
Just pedaling. Okokay, he's born again. He's saved, loves Jesus, right?
Født på ny, frelst, elsker Jesus.
And immediately, like a flashback from the past comes into his mind.
Och plötsligt så kommer ett flashback från fortiden.
Has anyone ever had that happen?
Har någon någon gång haft det?
Just out of the blue, randomly.
Utan ingen.
Right? You're not sitting there thinking, okay, what sin did I commit when I was 16?
Du sitter ju egentligen där och tänker vem synd gjorde när jag var 16?
Right? It just came to you in a moment, right?
Men det bara kom till dig ett ögonblick.
So what? In that moment.
I det ögonblicket.
What does your heart feel like?
Hva føler du I hjertet ditt?
Does it bother you?
Plager det deg?
Would we all agree?
Vi alene om det?
You wish you didn't think it.
Du skulle ønske du ikke tenkte det.
Right? You wish you didn't remember it.
Du skulle ønske du ikke husket det.
That right there proves you're born again. Praise
det
God.
Det der beviser at du født på ny.
That's good stuff right there, right?
Det bra
so
det.
In that moment, when you have that thought come into your mind,
så når du har den tanken som kommer til sinnet ditt,
the fact that you feel bad proves that you're already saved.
Det du føler det dårlig, det beviser at du frelst.
Right, you probably made mistakes and didn't even think twice about it before you were saved.
Du har sikkert gjort feil før du var frelst og ikke tenkt over det.
But now because of righteousness, because of the transformation and the new creation in your heart,
men nå på grunn av rettferdighet og forvandlingen som har skjedd på innsiden,
when that thing comes, it reminds you of what you're never created to be in the first place.
Når det kommer, så minner det om hva du ikke var skapt til å være I utgangspunktet.
See, it's so good.
Så bra.
So we have two options in that moment, right? Jamie's riding his bike.
Vi har to muligheter I det øyeblikket. James som sykler på sykkelen sin.
He can either believe that that's who he is and let that bother him and condemn him.
Han kan tro at det den han og tenke det og la det plage seg.
Man, this is going to be so good.
Det skal bli så bra.
funny. I do that all the time. I preach like that all the time. Most people, sorry.
Jeg gjør det alltid.
I tell myself it's good, but
jeg forteller meg at det er ting bra.
So, in that moment, right?
I det øyeblikket,
you can either believe that that's still who you are.
Du kan tro at det den du fortsatt
And then it condemns you and bothers you the rest of the day.
Og det fordømmer deg og trykker deg ned resten av dagen.
Or you can take it.
Eller du kan ta det.
And believe with the truth about the gospel.
Og tro det I sannheten I evangeliet.
And then you let that thing spur you into worship to Jesus.
Og så kan du bare få la det bringe deg inn I lovprisning til Jesus.
Right, you say, Father, I remember this came through my head.
Du kan si, far, ja, det her kom til sinnet mitt.
But I'm thankful that you've changed my life.
Men jeg takknemlig deg for at du har forandret livet mitt.
Right, I'm thankful that you've set me free.
Jeg så takknemlig deg for at du har satt meg fri.
I'm thankful that there was a time that I enjoyed making mistakes.
Jeg så takknemlig for at det var en tid jeg likte å gjøre feil.
But I'm thankful that you've set my heart alive.
Men takk for at du har satt hjertet mitt I livet.
So now in that moment,
så I det øyeblikket,
when you have warfare come against your mind,
når du har krig I sinnet ditt,
it's going to spur you into more revelation of truth.
Så vil det lede deg inn til mer åpenbaring I av sannhet.
And that's how you take the word of God.
Det der du tar Guds ord.
Right, the truth of the gospel.
Sannheten I evangeliet.
And let it become your reality.
Og la det bli din realitet.
So now Jamie can ride every single day.
Så nå kan Jamie sykle hver eneste dag.
And if he believes the truth about who Jesus says he is,
om han tror det som Jesus sier om han,
then when those moments come,
når de her øyeblikkene kommer,
he has ammunition that can.
Han har ammunition.
Yeah.
Som han kan bruke.
He has ammunition that's going to fight back against the devil.
En ammunition som man kan slåss tillbaka mot djävulen med.
Is that just practical? Does that make sense?
Är det praktiskt? Är det ger det mening?
Yeah, and I know. Go ahead. I know what you're going to ask. And that's where so good.
So, ja. Om man gjør det som Dylan snakker om, det han ja. Ta det I norsk også så. Så man gjør det Dylan snakker om egentlig det han spør om men allikevel så kommer de her tankene igjen og igjen og igjen
so jump down a little bit in Colossians chapter 3
gå litt lenger ned I Kolosserbrevet kapittel 3
so you asked it can I just answer it straight
yeah.
Okay.
Kan jeg bare svare rett ut
so ultimately when it comes down to it
Så når alt kommer ned til alt.
We need a revelation of righteousness for ourselves.
Så trenger vi en åpenbaring av rettferdiggjørelse selv.
We need an understanding of forgiveness for ourselves.
Vi trenger en åpenbaring av tilgivelse for oss selv.
If you have a hard time forgiving people,
hvis det vanskelig for deg å tilgi folk,
that's because you don't know that you're truly forgiven.
Så det for at du ikke vet at du virkelig tilgitt.
When it comes down to it.
Når det kommer ned til det.
Because when we have understood and received unconditional, absolute forgiveness,
for når vi har mottatt absolut fri tilgivelse,
then you turn and you give grace and forgiveness to other people.
Så snur du deg rundt og så gir du nåde og tilgivelse til andre mennesker.
Right, because like you said, those things will come to you all the time.
Det som du sier, de tingene, de vil komme til deg hele tiden.
And the only thing that's going to set you free is.
Det eneste som setter deg fri, det
is when you have a perspective of truth on that situation.
Det når du har et perspektiv av sannhet på det her området.
Right, like how do you forgive somebody that wronged you?
Hvordan tilgir du noen som har gjort feil mot deg?
Especially when even if especially if they're not really sorry.
Spesielt når du ikke lei seg for det en gang.
Right, but Jesus came while you were still a sinner.
Jesus kom mens vi ennå var syndere.
Right. So he forgave you long before you ever thought you were wrong.
Så han tilgav deg lenge før du visste at du hadde gjort feil.
So when we understand that,
når vi forstår det,
then we start to show grace and mercy to other people really quickly.
Så begynner vi å vise nåde og miskunn mot andre mennesker veldig fort.
And that's what I think, even in my own life, when I was holding people so accountable,
også eget liv, når jeg holdt ting imot mennesker.
I remember I had to sit down before the Lord.
Jeg måtte sitte ned foran Gud.
And being like, Father,
og bare, far,
you've forgiven me of everything that I've ever done.
Du har tilgitt meg alt jeg har gjort.
Things I knew was wrong and I still did them.
Ting jeg visste var feil, og jeg gjorde det likevel.
You forgave me of all the times I hurt people.
Du har tilgitt meg alle ganger jeg såret mennesker.
So I need to see that forgiveness.
Så her jeg må bare se den her tilgivelsen.
I was like, I can't hold this person so accountable.
Jeg kan ikke holde det her mot den her personen lenger.
Because when it comes down to it,
for når det kommer ned til det,
I always ask people,
så spør jeg alltid mennesker,
if they really knew who they were,
hvis de virkelig visste hvem de var,
if they knew the love of God,
visste Guds kjærlighet,
would they have done what they did?
Ville de gjort det de gjorde?
What's the answer?
Hva er svaret?
No.
Nei.
Nei. Right? You know that, so that means your battle isn't really against flesh and blood.
Du vet det, derfor så ikke, det forteller at kampen ikke mot kjøtt og blod.
Your battle is against deception.
Din kamp mot forførelse.
Right, so people make decisions
folk tar valg
outside of what God intended for us to experience.
Utenfor det som Gud har ment at vi skal oppleve.
And then, if they really knew that, if they knew who they were,
og hvis de visste hvem de var,
they would never make those decisions, right?
De hadde aldri gjort de her valgene.
So I'm not downplaying that it's wrong.
Jeg sier ikke at det feil.
But unforgiveness is something that we harbor, and it hurts us.
Men da stopper hun helt opp. Utilgivelse, det noe vi bærer på, og det skader oss.
Right, unforgiveness, it burns us when we try to hold on to it.
Does that make sense? Det brenner oss om vi prøver å holde fast I det.
So here we go. Colossians chapter 3.
Verse 12.
It says, therefore, as the elect of God, holy, beloved, right, you are the elect of God and you're holy and you're beloved.
Første del av vers 12, Kolossene 3, så står det at dere Guds utvalgte, hellige og elskede.
Put on tender mercies.
Ikle dere inderlig barmhjertighet.
Kindness.
Godhet.
Humility.
Ydmykhet.
Meekness.
Sakkmodighet.
Longsuffering.
Og tålmodighet.
Bearing with one another.
Så dere tåler hverandre.
And forgiving one another.
Og tilgir hverandre.
If anyone has complaint against another.
Dersom noen skulle ha noe å anklage noen for.
Even as Christ forgave you.
Like som Kristus tilgav dere.
So you also.
Skal også dere tilgi hverandre.
Right? So if I'm struggling forgiving somebody or I'm struggling with something in the past that's been done to me or whatever.
Så hvis jeg sliter med å tilgi eller sliter med noe som har blitt gjort mot meg I fortiden eller nå.
Then I always go back to the place to where I need to receive God's love for me.
Så går jeg alltid tilbake dit at jeg trenger å motta Guds kjærlighet til meg.
And I'm just honest with Jesus.
Og jeg bare ærlig med Jesus.
Like, I'm like, Lord,
Herre,
I really don't care about this person.
Jeg bryr meg ikke om det right? verset her.
Like, I'm actually pretty upset with what happened.
Jeg faktisk veldig lei meg.
I'm like, but I know that you love them.
Jeg vet at du elsker dem.
And I know that you see them different than I see them.
Og jeg vet at du ser dem annerledes enn jeg ser dem.
Right? So I need to sit here and I need you to show me that same thing.
Så jeg trenger å sitte her og at du må vise meg.
And I don't care if it takes 20 years for me to see it.
Jeg bryr meg ikke om det tar 20 år for meg å se det.
I'm gonna by faith put myself in that situation.
Jeg vil I tro plassere meg selv I denne situasjonen.
To let him change my perspective.
For å la han forandre mitt perspektiv.
So I mean, think about it.
Yeah, think over it.
Think about it.
How do you say it?
Think for that.
Think for that. That's pretty good, ain't it?
Yeah.
Did Jesus do everything right?
Gjorde Jesus alt rett?
Did he do anything wrong?
Gjorde han noe feil?
Did Jesus ever say anything wrong?
Sa han noen gang noe feil?
Did they treat him like he said everything wrong?
Behandlet dem han som han sa alt feil?
Jesus wakes up every single day.
Jesus våkner hver eneste dag.
Preaches perfect truth.
Underviser perfekt sannhet.
He's God.
Han Gud.
He is God.
Han Gud.
He knows he's right.
Han vet han rett.
And they are only listening for what they disagree with him about.
Og de hører kun etter det de uenige med han I.
Right? Jesus needs some serious counseling.
Jesus trenger seriøs veiledning.
So we have to understand that Jesus
Så vi må forstå at Jesus,
he saw something different in the crowd.
Han så noe annerledes I folkemengden.
That he knew was going to crucify him.
Som ville komme til å få han korsfestet.
Right, I want that.
Jeg vil det.
I want to look at people in the midst of all their problems and all their dirt and all their mess.
Jeg vil se på folk midt I deres kaos og problemer og ting og tang.
Right, I want to see people. I want to see the gold in them, like Jesus did.
Jeg vil se gull I folk, sånn som Jesus gjorde.
But if I need people's approval so much.
Hvis jeg trenger folks anerkjennelse så mye,
or I'm hurt by people,
eller hvis jeg sårer av mennesker,
then I'm in no place to actually love that person.
Så jeg ikke I en plass hvor jeg faktisk kan elske det her mennesket.
Right, because love doesn't seek its own.
For kjærlighet søker ikke sitt eget.
Love doesn't keep an account of a record wrong done to it.
Den kjærligheten holder ikke fast ved noe ondt eller går og bærer på det, husker det.
So Jesus is preaching perfect truth.
Så Jesus underviser preker perfekt sannhet.
This is where, if I was in English, I would just go so fast and blow up because I feel it in my stomach.
Det her her, hvis jeg hadde snakket på engelsk, bare hadde gått så fort og ja.
So Jesus has perfect truth to set every single person free.
Så Jesus har perfekt sannhet til å sette hvert eneste menneske fri.
And they're only listening for what they disagree with.
Og de hører kun etter det de uenige med han I.
And he's about to hang on a cross for these same people.
Og han I ferd med å henges på et kors for de her samme menneskene.
And they're going to put him there.
Og de skal henge han der.
That's amazing to me.
Det ufattelig for meg.
Right? So we can be a people.
Så vi kan være et folk.
That can forgive just like he forgave.
Som kan tilgi akkurat sånn som han tilgav.
That can believe that old things passed away and all things have become new.
Som kan tro det at alt borte og alt har blitt nytt.
Because of an understanding of righteousness.
På grunn av en forståelse av rettferdiggjørelse.
Right? What does Jesus say? He says you'll know the truth.
Du vil kjenne sannheten.
And the truth will make you free.
Og sannheten skal sette deg fri.
Right, so I don't need Jens to pray for me.
Så jeg trenger ikke Jens til å be for meg.
Because Charlotte's treating me bad.
Fordi at Lotte behandler meg dårlig.
Right, I just need to see myself clearly.
Jeg trenger bare å se meg selv klart.
And I need to see Charlotte clearly.
Og jeg trenger å se Lotte klart.
That if Charlotte's treating me bad,
at hvis Lotte behandler meg dårlig,
then she's probably treating her own heart the same way.
Så behandler hun antagelig sitt hjerte på den samme måten.
Right.
Ikke sant?
So I need to receive that love for myself.
Så jeg trenger å motta den her kjærligheten.
So that when I look at her,
så når jeg ser på hun,
I have a clear eye.
Så
right?
Et klart øye.
That's what he means by taking the plank out of your own eye.
Det jeg mener med å ta planken ut av eget øye først.
So that you can see clearly.
Så du kan se klart.
Because I'm just sick of looking at people through a different eye.
For jeg bare lei av å se på mennesker med andre øyne.
I want to be somebody that can see people the way that Jesus sees people.
Jeg vil være en som kan se mennesker sånn som Jesus kan se mennesker.
So I'm done. So I'm going to finish. Is that good? Did I answer your question pretty good?
Ferdig, så jeg skal avslutte. Så rør på spørsmålet ditt.
So apart, and that's what I mean is that this scripture right here, apart from me receiving the love of God and seeing this person clearly or seeing that situation clearly.
Yeah, that's what's too much. One more time.
So apart from me, if I don't sit down and receive the love of God and see that situation clearly.
Hvis ikke jeg setter meg ned og ser denne situasjonen klar.
Or see that person clearly.
Eller ser denne personen.
Or see that mistake clearly.
Eller den feilen rett.
Then I'll never be free.
Så vil jeg aldri bli fri.
Because I have to see that Jesus has set me free from everything that I've ever done.
Jesus har satt meg fri fra alt jeg har gjort.
And that he sees this person the same way.
Og at han ser denne personen på samme måte.
And he wants to set them free of everything that they've ever done.
Og han vil sette dem her fri på samme måte for alt det de har gjort feil.
That's why Jesus says that pray for your enemies.
Det derfor Jesus sier be for deres fiender.
Love those who persecute you.
Elsk dem som forfølger dere.
Because he knows that you're not trying to receive anything from somebody.
For han vet at du prøver ikke å få noe fra noen.
Because you've been fulfilled in him.
Du tilfreds.
So that's what I mean by righteousness produces intimacy with Jesus.
Det jeg mener, rettferdelse, det leder til intimitet med Jesus.
That's why it's the foundation that you have to live your Christian life.
Det fundamentet, og der må du leve ditt kristne liv.
It's not just an Easter message, right?
Det egentlig et påskebudskap.
It's every day we wake up, know that we're forgiven.
Det å våkne opp hver eneste dag og vite at du tillit.
So that we can forgive others.
Så vi kan tilgi andre.
So that we can love others.
Så vi kan elske andre.
Because we've been so loved.
Fordi vi blitt så elsket.
So now anytime that I ever am lacking love in my relationship with my wife.
Så nå hver gang jeg mangler kjærlighet I min relasjon til kona.
Or I'm feeling like she's not doing enough.
Eller føler at du ikke gjør nok.
She's not making waffles and vanilla sauce for me.
Hun lager ikke vafler og vaniljesaus til meg.
Right? I need to come back and say,
jeg trenger å komme tilbake og si,
is saying, I'm not receiving the love of God for myself.
Jeg har ikke tatt imot Guds kjærlighet for meg selv.
And that's why I'm having a hard time giving it.
Derfor har jeg så vanskelig med å gi det.
So I ask myself that question all the time.
Så jeg spør meg selv det spørsmålet hele tiden.
Is if I ever feel tension in my marriage or my relationship with people?
Hvis jeg noen gang føler at det noe anspennelse I mitt ekteskap eller mellom meg og andre mennesker.
If I'm not giving love well, then I'm lacking in my receiving of love from Jesus.
Hvis jeg ikke gir kjærlighet bra, så det fordi jeg mangler å motta kjærlighet for meg selv altså.
So we have to come back to this understanding of righteousness.
Så vi må komme tilbake til den her forståelsen av rettferdiggjørelse.
So we have to come back and just we have to be real with our hearts.
Vi må være ekte med våre hjerter.
And say that man, he's gonna. In him is where my answer is.
I Jesus.
And then from that, and then from that, now I can go out and be a light in the world.
Og fra der kan vi gå ut og være lik han I verden.
So I'm gonna finish.
Så jeg skal fullføre.
Is that good? Did anyone get anything from that?
Er det noen som har fått noe ut av
det? I know I'm all over the place. That's how I breathe.
Jeg vet, jeg litt all over the place.
I take seeds and just like.
Jeg tar frø og bare kaster.
How do I close this thing? Is there like something that we do? Okay, so I would like to pray for some people.
Jeg vil like å be for noen mennesker.
If you guys, I won't make you stand yet. But I want to pray for healing. If there's anyone that needs healing, I'll be up here. Just pray, me and Taya.
Jeg vil be for helbredelse, om det noen som trenger helbredelse. Så jeg og Taya vil være her oppe.
Yeah, I felt some specific ones.
Jeg opplevde noe spesifikt her.
If somebody struggles with like neck, like shooting neck pain.
Det noen som sliter med litt sånn stikkende nakkesmerte.
Is that anybody in here?
Det noen her inne?
Raise your hand. I could be wrong.
Rekk opp hånda. Is that you? Kan ha feil.
Okay, that's cool. Can I pray for you? So, I'm not trying to call you out. So, that's cool. So, anybody else that needs prayer, we're going to come up, but that's the only one I heard.
Det noen andre som trenger bønn, så skal vi be for folk.
What side is it on?
Hvem side det på?
Your right side? Yeah, that's what I thought. Okay, cool. Sweet. So we'll pray for you. And then if anyone else needs prayer, Jens and Thea and all of us will be up here.
Hvis noen flere trenger forbønn, så blir Jens, Thea og jeg her oppe.
Yeah, so let me just pray for you guys. Will you stand up for me?
La meg bare be for dere først. Kan dere stå opp?
I want us to understand
jeg vil at vi skal forstå
that we have an open door to Jesus.
At vi har en åpen dør til Jesus.
Forever and always.
For evig og alltid.
And our answer is found in him.
Og vårt svar funnet I han.
All we have to do is just receive that from him.
Alt vi må gjøre bare ta det imot.
So would you guys put your hand on your heart for me?
Så kan dere legge hånda på hjertet for meg.
All right, let me pray for us.
La meg be for oss.
Father, I just pray.
Far, jeg bare ber.
In Jesus' name.
I Jesu navn.
Lord, that you just begin to draw us into a deeper place of intimacy with you.
At du bare begynner å dra oss inn til en dypere plass av intimitet med deg.
Lord, that we know
Herre, at vi vet
that you are the one that sustains us.
At du den som opprettholder oss.
That you are the one that fills us up, Lord.
Du den som fyller oss opp, Herre.
That our answers are found in you.
Våre svar, det funnet I deg.
That our life is found in you.
Vårt liv, det finnes I deg.
So Lord, we just pray.
Så Herre, vi ber.
God, that you just begin to shape our minds.
Så Gud, at du bare former våre sinn.
And our perspective of ourselves.
Og våre perspektiv over oss selv.
And our perspective of others.
Og perspektiv over andre.
Lord, I just pray that we have a clear view of ourselves.
Jeg ber at vi må ha et klart syn på oss selv.
And then from that place.
Og fra det stedet.
We'll begin to see others clearly.
Kan begynne å se mennesker klart.
Lord, I just bless this place.
Herre, jeg bare velsigner det stedet her.
I bless this church.
Jeg velsigner den kirken her.
Father, we just thank you in Jesus' name.
Vi bare takker deg I Jesu navn.
Lord, that they're going to be a lighthouse in this area.
At det her skal være et fyrtårn I det området her.
Yeah, Father, that people will begin to come and find refuge here.
At folk skal komme her og finne shelter, et sted man kan ta tilflukt til.
That people will begin to come and find love and grace here.
At mennesker skal komme hit og finne nåde og kjærlighet her.
And Lord, I just pray that you just begin to draw them.
Og Herre, jeg bare ber at du må begynne å dra.
And you begin to send them out.
Og begynne å sende ut.
In Jesus' name.
I Jesu navn.
Amen.
Amen.
Amen. So like I said, we're going to have prayer up here.
Så som jeg sa, vi skal be for mennesker her oppe.
I want to pray for you, my man.
Jeg vil be for deg.
And then if anybody else needs prayer, I would love to just pray with you.
Og hvis det andre som trenger forbønn, så vil jeg veldig gjerne be med deg.
You guys are dismissed.
Det
Yeah.